This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Wow, baphulaphuli zuba ke bendichilo ndathi ke namhlanje sinalo ke undwendwe lethu umfundisi umkhetho sefikile sekhona apha esikhululweni iRadio Cape Pulpit kwabo ke basijoinayo pha ku Facebook sikhona. They can see him. If you want to send messages umfundini, you can send on our WhatsApp line 0817291657 0817291657. Okanti ke ngoku mandimnike mfundisi azibulisele kubaphulaphuli bethu bakwa Radio Cape Pulpit mfundini.
Yes, enkosi kakhulu ke mfundisi wami ke thuba ondinika lona ngumkhanyiseli ke lona uLucky wakwamkhetho ikhaya ke lingapha kugatyane. Hlala ke apha emfuleni ngokwalapha edolophini kubandla ke iKGIC Kingdom Glory International Center likwasemfuleni ke nalo ndinenkosikazi ke nabantwana ababini ubungqina noiyazi. Yes, ya ndicinga uba ke ndingama apho ngokwangoku. Amen.
Okay, amen. Kanti ke ngoku kubaphulaphuli abayilandelayo le nkqubo bayawutsho intoba eli lizwi liqhelekile. Umfundisi akaqali ukuba khona kwakunye nathi apha kule nkqubo iSunday Rap Show. Kanti ke mfundisi siyakwamkela apha enkqubeni. We are ready to hear that which uThixo has given you to share with us ngale mva kwemini. Kanti ke mfundisi mandingaphosti maseko, mandinike wena tatam uyawutsho ke xa se ugqibile.
Amen. Yes, enkosi kakhulu, enkosi kakhulu ke tatam. Mandingalibambezeli ke ixesha labaphulaphuli. Ndizawucelani ke siyeni elizwini likaThixo phayana kulaa ncwadi yomprofeti uObedia chapter 1 verse 17. Andiqinisekanga ke my pastor if uzawukwazi na ukundifundela Obedia chapter 1
okay
verse 17, just verse 17 of that chapter. Sikhona phana isithembiso asithethayo lo mprofeti. Mhlawumbi ndingake ndifunde apha kum esixhoseni.
Okay,
ithi ke apha kum ke entabeni yeZiyoni kuya kuba kukho okusindileyo, kube yingcwele indlu kaYakobe, izihluthe indawo eyazihluthwayo. Yes, andikhosho ke noba unayo enye i-translation my pastor apho kuwe, kodwa apha ku KJV ithi upon Mount Zion shall be deliverance and there shall be holiness and the house of Jacob shall possess their possessions.
It's the same translation and nayo apha kum
uTPT yena uthi but on Mount Zion a remnant will escape, for that place will be a place reconciliated sanctuary and Jacob's tribe will possess what is rightfully to theirs by inheritance. Yeah, so ndicinga uba ke noko singabaphulaphuli siyawubamba umxholo nomongo ke wokutshiwo lubhalo. Linamandla ke mfundisi wami ilizwi ithi ke iBhayibhile xa kuthethwa ngalo liviwa bubumnyama bubaleke. Amanye amagama ke apho sibona kumnyama khona asiphakamisi zigalo silwe nobumnyama kodwa okwethu nje thina kukuqhwitsha, kukukhanyisa, kukulayita. Ngokwenjenjalo ubumnyama buyabaleka. Haleluya. Ilanto ke uPaulos ezawubhala ethi asizama zamani nenyama negazi. Haleluya. Asikho kwiphulo lokulwa nenyama. Hallelujah. Ilando ke isithi ke iBhayibhile uya ukukuyazi inyani yena. Yaye inyani iya ukukukhulula. Ingxaki ke mfundisi wami, inyani xa ungayazi ayikukhululi.
Amen.
It is the known truth that liberates. So if you are not exposed to the doctrine of truth, awukwazi ukukhululeka. Kwake wabakho inkuku ekhaya ekubeni kukho ezinkuku ezawuxhelwa ngohlatya. Xa kolam landithuma ba mandike ndiyibophelele le nkuku le, hayi ndiyibophelele nyani nkuku le, ekwala ethubeni kwababa no akuzibasa xhelwa ngoba ke amaxesha ahambile nendwendwe ezibe zilindiwe aziza kuba safika. Kodwa masiyikhulule nkuku nyani ke ndiye enkukhule nkuku ndifike ndiyikhulule. Andaqaphela ndakhula nje inkuku ogqiba ndajika ndabuyela endlini. Then ekubileni kwami endlini xa kufika ixesha oba ndivalele iinkukhu kungorhatya late ndizasa endlini yazo endlwaneni ke ukutsho xa ndiqaphela hayibo langabi yenkukhu oko ibe kulaa ndawo besiyibophelele kuyo ngentambo ngoba ayikhange iyazi ukuba ikhululwe noba ibikhululwe nje. So inyani iyakwazi uba kanti yenzekile kuwe kodwa xa ungenalwazi ngayo loo nyani ayikusebenzeli. Now inyani ke kuthi iza ngelizwi likaThixo onguye uKristu. Haleluya. Ngoba uthi xa ethetha uthi ndim ubomi, ndim indlela, ndim nenyaniso. Meaning that xa isithi uyindlela akango R300 okanye u-N2 kodwa he is the pattern to God. Nguye lo uyinyaniso. Now nayiphi na into engaphandle kuKristu nokuba mhlawumbi ungayibona ingathi yiyo inyani kodwa ukuba ayinanto yawukwenza noKristu ingaba ngamanqaku nalo kuthiwa zii-facts. Now ikhona inyani zibe khona ii-facts. Now ii-facts azikhululi mntu kodwa yinyani esesibhalweni ludaba lwezibhalo olukhulula umntu. Now lulo ke olu sisusa ngalo ubumnyama. Now xa ilizwi likaThixo lithethiwe then that word brings about illumination. Uthi ke ethetha uSindi Ntombela ehlabelela uthi akudingwa nasibane. Uyabona xa in the fullness of the day izithunzi ziyanyamalala ngoba ilanga limile. Now ilanga lethu nguKristu. Now lilo ke elisizawuthetha ngalo ke apha ngoba uKristu kakuhle kakuhle mfundisi wam nguye lo ulilizwi likaThixo. Unendawo ke ayithethayo ebhaliweyo phaa kuYohane chapter 5 verse 39 uthi niphengulula izibhalo kuba apha kuzo nicinga uba ninobomi kanti izibhalo ezizikho ngokuba zingqina ngam. Meaning that uKristu nguyo ozisa ukhanyiso ezibhalweni. Xa ungakhanyiselekanga nguKristu izibhalo kuwe zinyamalele noba uziphengulula nje. Yilani ukwazi ukulala iBhayibhile uyi fake phansi komqamelo kodwa ukuba uKristu awunayo lampundulo uyoyikayo iyakwazi ufika ngoba amandla akuKristu. He is that dynamic ability uKristu. Now sidike sizawuqhutsha ngaye ngoku na uObedia ke uthi but kukulentaba kuya kuba kukho inkululeko. Kulentaba kuya kuba kukho iholiness. Meaning that iholiness efumaneka ingafumaneki kulentaba ayiyo iholiness yalentaba. Inkululeko efumaneka ingafumaneki kulentaba ayiyo inkululeko kaThixo.
Ay
mhlawumbe ungaya kogqirha ufike uexamine phana no egazini usulungekile kugreen kuluhlaza. Now uThixo xa ejonga kuyakhe ifile afike uKristu engekho. Now ngokolwimi leBhayibhile akunjalo. Ugqirha yena uzawuthi i-lifespan yakho noko ijongeka intle ngoba ugqirha akajongi inyaniso ngawe kodwa ugqirha ujonga amanqa ngoba kaloku kukhona amanqaku kube khona inyaniso. Na ngamanqaku kagqirha ugqirha mhlawumbi angathi unecancer uyithathe loo nto uyibethelele apha kuwe umeditate ude uphile kwireality yamanqaku nothi ke yenyaniso. Uendaphe ubulawa ngoba into okholelwa kuyo uyinikeza amandla whether loo nto yinyani okanye linqaku. The fact that uyakholwa kuyo uyinikeza amandla phezu kobomi bakho. Ukuba uyaqaphela mfundisi wami ngela xesha le COVID abantu bebebhubha ngeyona ndlela kwathi ethubeni abantu sebephila nayo abantu bayeka ubhubha kodwa iCovid yabe ingatshintshanga iseyileya now into eboyikisileyo eyekise ukubhubha kuphele olwaloyiko kuyo iCovid ngoba abantu bebekholelwa ukuthi izoba bulala then inkolo yabo yavula isango lokufa kwinqaku elifike ngabantu now ndifuna ukuthi ke kumphulaphuli ingase kulo nyaka ka 2026 singangakholo singamanqaku kodwa sikholose ngenyaniso engawe na umayela nenyaniso inyaniso ingawe ngoba ilolu hlobo uThixo akujonga ngalo ngoba abantu banendlela abakubona ngayo then as a result of indlela abajonga ngayo then bazibumbele iholiness based on indlela abajonga ngayo kodwa uThixo unendlela abona ngayo then based on indlela abona ngayo athiye igama athi kukho into ekuthiwa ideliverance kulentaba based on indlela uThixo abona ngayo ngokwenyaniso now uthoke kulentaba kuyakuba kukho inkululeko yaye kulentaba kuyakuba khona iholiness meaning that awukwazi ukuba kuyo lentaba ukhangele inkululeko ngamanye amagama awukwazi ukuba kuyo lentaba ukhangele ubungcwele now lentaba ke lo mprofeti athetha ngayo ayontaba iphathekayo kodwa yintaba engaphathekiyo now wayikrotyiselwa ingekafiki lentaba ngoba yayisisithembiso esasisiza kweli lizwe kodwa mna nawe mphulaphulu wasekhaya siphila kwixesha lesi sithembiso now kuthi lentaba ayiso sithembiso kodwa isuke yayi inheritance na uPaulos ke okanye umbhali kwincwadi yamaHebheru unento ayibhalayo if uzawufunda kakuhle phana ku chapter 12 verse 18 ukuthethwa phana ngentaba ephathekayo intaba isinaye ithi iBhayibhile lentaba inesithukuthuku sobumnyama unjalo njoku nenkomo beziza kugileka kulentaba zife kwa oko ngoba intaba isinaye ibiyintaba yecondemnation ibiyintaba ephathekayo kodwa lo mprofeti isingathi uthetha ngentaba engaphathekiyo na iBhayibhile xa ithetha ngentaba ephathekayo loo nto ithetha ukuthi ikhona nentaba engaphathekiyo na thina asibizelwanga kwintaba ephathekayo ngoba kuyo intaba ephathekayo kukhona ukugwetywa ukanti uPaulos uyabhala kwincwadi yamaRoma chapter 8 verse 1 uthi akukho ukugwetywa kwaba kuKristu uYesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa abahamba ngokomoya ngamanye amagama le intaba mayela nayo ukugwetywa akukho kwabo ngoba kule ntaba xa ufika kuyo ufika ngoba ugwetyiwe ugwetyelwe ebomini obungunaphakade na umntu ke mfundisi wam ugwetywa kube kanye ngetyala elinye now ityala yayisisono esenzeka egardini e-Edeni na uYesu Kristu waza waba yintlawulelo yelo tyala wagwetywa isono savuzwa ngako ukufa kukaYesu ngoba umvuzo wesono kukufa nakwatha endaweni yoba kufe mna nawe mphulaphuli wasekhaya kodwa uThixo wanxiba indlu yomntu eze esimeni somntu khona ukuze umntu ngenye imini akwazi unxiba ingubo kaThixo uThixo wafa endaweni yomntu ekumele ubuyafa khona ukuze lo kumele uba uyafa sesuke angafi kodwa abe sebomini obungunaphakade na uYesu uyabhala okanye uyona uyabhala kuJohn chapter 10 verse 10 uthi kodwa mnandizile kodwa ukuze nibe nobomi yaye ubomi obungunaphakade na ikhona ke into ebizwa ngokuba yizowe life ubomi obungunaziphelo ubomi obungena full stop ubomi obungena amen ubomi obunganqanyulwa nalingcwaba uthi wakungena kobubomi kungabikho ntunja yakuphuma
hayi fundisi yo
na lentaba
uthi wakungena kule ntaba yomoya ngoba intaba yesinayi iyaphatheka mayela nayo zonke izinto kufuneke ziphatheke na xa kuthethwa ngeholiness ubungcwalisa na kulantaba yesinayi kuzojonga holiness ekufuneke iphatheke ngoba mayela nayo lantaba zonke izinto ziyaphatheka unjawu njoku na xa kujongwa umntu lona kujongwa elidongwe ngoba lantaba iyadimanda ukuba apha ekhaya nayiphi na into kwelikhaya kumele ize iphatheke ngoba nayo intaba lena iyaphatheka kodwa ndizothetha nabantu aba understandayo ukuba kwa umntu lona akaphatheki kodwa ungumoya na uPaulus uyabhala 2 Corinthians chapter 5 verse 16 uthi ukusukela kwelixesha umntu lona asisamazi ngokwenyama uthi noba uKristu besifudula simazi ngokwenyama kodwa ukusukela ngoku asisamazi ngokwenyama yintoni le ingaka ngoba umntu lona ungumoya unomphefumulo uphila emzimbeni na obhalayo kuma Hebrew uyabhala chapter 22 sorry verse 22 of the same verse which is 12 same chapter which is 12 uthi ke ngokunina nesuke nafika kuyo intaba iZiyoni Na ku 18 uthethe ngentaba ephathekayo iSinai intaba ye condemnation
ayi
intaba yokufa uyabona ke intaba iSinai kwa intshumayelo umnqamlezo ushunyayezwa engena Kristu abe uPaulo xa ebhala esithi we preach him crucified but kuyo intaba iSinai umnqamlezo uze awunasiqhamo kodwa ke kuyo intaba iZayoni emnqamlizweni sifumana isiqhamo somnqamlezo khona ukuze ubani okhangele kuwo umnqamlezo lona afumane isiqhamo othe wadla kuso isiqhamo angafi kodwa abe sebomini obungunaphakade now you have come unto Mount Zion the city of God the heavenly Jerusalem now igama elithi Jerusalem kahle kahle ayilogama mfundisi wami kodwa ngamagama it is the word Jeru and Salem now the word Jeru it means peace uxolo and the word Salem it means a place a location now ithi ke kulendawo sisuke safika kwisikeko soxolo ngoba phakuyo intaba isinaye uxolo alufumaneki Ngoba kulantaba kuyagwetywa kuyafiwa na apho kufiwa khona uxolo alukho ke noko kodwa ke nina nisuke nafika kuyo intaba iZiyoni isixeko soxolo iYerusalema yasemazulwini uyabona wawukufika kulentaba yebenani awumatsheli eZiyoni kodwa use wasuka wafika kuyo iZayoni You are no longer marching to Zion, but you are resting in Zion. Now your Zion is your resting place. You are not marching over to Zion, but now your Zion has become your dwelling place. You are enthroned in this place called Zion. Now usuke wafika kuYerusalem entsha. Now. Ukuba uke uve xa uthela ngeYerusalema ibe ngathi into ebonakala ingapha kwengqambo zamafu kodwa lo mbhali wamaHebhere uthi nisuke nafika kuyo iYerusalema ndithe kuwe ungajongi effects ungajongi amanqaku ngoba amanqaku angakuxelela ba usekhayelitsha wena amanqaku angakuxelela ba ukwalanga amanqaku angakuxelela ba usemfuleni amanqaku angakuxelela ba useguguletho kodwa inyaniso ngawe uthi usuke wafika kuYerusalema yasemazulwini now le ndawo ifikileyo apha kuwe ngumoya umntu lona anguwo
Wow.
Na ke ngoku ingondo ngumda phakathi kwendawo okuyo kunye nento oyi experienceayo.
Hayi.
Na umda ke ngoku apho ingondo. Ukuba ingondo lena yakho ayihlaziyekanga. Then uzawubethwa ngulamda ngokuya ingqondo lena yakho isakhapha ivuma iobey the truth of the gospel that i experience yakho izawuba manyani ku reality umoya wakho othezinzi apha kuwo ngobutyebi now nisuke nafika kwi Jerusalem now ithi ngo iBhayibhile kule ndawo kukho amawaka waka engelosi kuthi inkipha lukutho lengelosi now isamist iyabhala kwincwadi yendumiso ithi ke ngoku the angels respond to the voice of the word not to the voice of the facts but to the voice of the truth meaning that ubani okulentaba akathethi ifacts ngobomi bakhe kodwa uthetha inyaniso ngobomi bakhe now when you are speaking the truth you are actually mobilizing the angels when you are speaking the truth uyalela ingelosi xa ungayithethi inyani ingelosi ziya idlisha phambi kobomi bakho and according to the book of revelations each and every believer has about 6,000 angels assigned unto him Now, as in Gelosi, are wired to respond to the voice of the word. Hey. To the voice of the word. Now, what is a word? Or who is the word? Now, John chapter 1, verse 1, the Bible says, in the beginning was the word. Ekuqalekeni ube ekhona ulizwi, not ilizwi, kodwa ngonobumbu omkhulu, ube ekhona. Na ulizwi with the word, the logos, the original intent of God, the will and the vision of God, the Christ, the word. Now, ihibetunana, titikuni abahlalo kanye abemi balentaba, kumele bathethe uKristu, the word. And when you are speaking the word, you are mobilizing the angels. When you are speaking the word, you are not going to window shop your realities in Christ, but you will experience your realities in Christ.
Aye, for some keto, aye.
Because you speak the word. Noba uteka uyafika ne report yakhe esithi ayikhona. Sithetha ujonga kwikhaya osuka kulo sabona ba iswekile iyabadiliza abantu. Kodwa usesuke ukholwe ludaba. Lukathixo ezawuthi xa ethetha ngawe esithi kulentaba makungabikho namnye othi uyagula
Ya.
iBhayibhile ayithi ke akekho ozawugula. Kodwa ithi xa zithe zafika ii symptoms esigulo. Do not confirm those facts, but speak the truth. You speak the word. Noba inhloko uyayiva iyankenteza, kodwa awuthi ndinenhloko, but rather uthi kukhona ii symptoms ezi strange ezimanifestayo emzimbeni wami. Why? Because you ginosko, you know the truth about yourself.
Jesus.
Ngoba umhlaba walentaba mfundisi wami uchumile. Now amazwi esiwathethayo abubomi yaye angumoya. Now kufuneke uyibhasophe into oyithethayo ngokubahleze ingasesuke ibe njalo. Now you have come unto Mount Zion, the city of God, the heavenly Jerusalem. You have come unto the company of angels to the spirit of just men made perfect. No. You are made perfect because the one who has been perfected is your spirit. For the Bible says, he that is joined with the Lord is one spirit with him. Now, if the Lord is perfect, then you must be perfect, for you are joined with the perfect one. Now, kulentaba, intaba yabantu abagqibeleleyo. Ithi ngwe iBhayibhile xa isehla phayana. Ithi hey Ithela ngagazi. Ithela ngo asisuka ngasafika kwigazi thina lika Abel. Ngoba igazi lika Abel yamangala. Ngoba igazi lika Abel xa uthe wamosha liza kubiza ngalento uyenzileyo. liza kubiza ngenqaku ngefacts
ay ay ay
kodwa xa ithethe iBhayibhile ithi sisuke safika kunozaku zaku womnqophiso omtsha ogazi lakhe lithetha into ezingcono kunegazi lika Abel izinto nezizingcono. Now the Bible says you have been made just. Now yintoni le ukwenza ngcwele? Now uthi ohlebelelayo uwenza ngcwele amakholwa. Now ukhona lo ungcwalisa amakholwa. Now osesuke wafika kule ntaba ungcwalisiwe ngumnini ntaba ngoba le ntaba lena ngumnika umnikazi wayo nguKristu. Now he who is in Zion is declared righteous. You are the righteousness of God in Christ. If you are found in Mount Zion, you are not looking and chasing for Zion, for there is no search in this mountain. Once you are in Christ, the search is over. For Christ is all that God has been wanting to say. Now when you are in Christ, the search is over. For Christ is the finality and the totality of God. Christ is the final destination of humanity. Xa ufikile kuKristu akukho apho ubhalele khona kodwa kukhona apho osuke wafika wathi zinzi khona
yo
hayi yeah Jesus
in Mount Zion is deliverance. Now when uAbedia ke esithela ngedeliverance akathi kulentaba kuzokwenziwa ideliverance kodwa uthi lentaba ngeyabo bakhululiweyo.
Hey,
na uPaulos ke unento ebalekileyo ayibhalayo kwabaseKolose uthi nina nafuduselwa kubukumkani bobumnyama. You have been delivered from the king. That is deliverance, because deliverance is salvation. Now you have been delivered from the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of his dear son. Now lentaba lena apha kuyo awukhangeli deliverance kodwa ukulentaba ngoba uhlangene ne deliverance salvation. Now how do I collide with salvation? Now uPaulus uyabhala Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation, meaning that there is no salvation apart from the gospel. Now the gospel is that catapulting power which ushers you to a destination called the salvation. Now what is gospel? 1 Corinthians chapter 15 verse 3, I declare unto thee the gospel, which is the death, the burial, and the resurrection of Christ. Once you receive that message, you have been catapulted unto Mount Zion. You have just received your deliverance. You have just received holiness. Because Christ is the holiness. When Christ enters you, holiness has entered. And he has holified you and made you holy.
Hallelujah. Jesus.
Yo.
Nina niluhlanga olukhethekileyo. Uhlanga olungcwele. Now to be holy is to be set apart. Now being set apart is not to be set apart from the move of God, but that apart there is called Christ. Now Christ is the stand which is called apart. Now when you are receiving the message, when you are receiving the soteria, salvation, deliverance, now you have been catapulted to that stand which is called Christ. Now when you are in him, you are set apart. Ubekelwe bucala ngecebo ngenjongo kaThixo. Now ukuba uKristu lona uminga phakathi kuwe, endimamela emphulaphule xa ndisithi apha kuwe, ungcwele wena. Ndithetha ngawe, andithethi ngamanqaku mhlawumbi intlonti yomzimba oyibonayo, kodwa ndibhekisele kuwe ncakasana, ungcwele wena. Na abu bungcwele bufika njani emzimbeni? emzimbeni ngoba bumele bufikile yaye ibalulekile lonto uPaulo uyabhala kwincwadi yabaseKorinthe chapter 1 Corinthians chapter 3 ulibana as we behold the mirror we are being transformed into the same image we are being metamorphosized into the same image when you meditate on the word remember the word is Christ now when Christ is your diet and your feast now ndithatha ukuthi mina inkanuko ziluza iappetite because when your diet changes your cravings bound to change now when you meditate on Christ then Christ shall surely show forth and manifest in your conduct
I am from this side
hallelujah
Jesus
madithe nomphulaphuli ke othe ndiyafuna uba kule ntaba iZion kufikwa njani kule ntaba now iBhayibhile iyathetha ithi ukukholo olu luza ngokuva indaba ezulungileyo igospel uyabona lento ngiqaba kuyithela ndiphile ndivuthe ngoku ndizayivala ndisimbulo ngohlobo lento ndigqiba kuyithetha yigospel now ithi ngoku iBhayibhile ngokukholwa apha kuyo then ke ngoku wena usindisiwe ngoba kuza ukholo ngamanye amagama amphulaphuli kwa olukholo ayo muscle oyi exercise ayo from kuwe because you are too bankrupt to reach God now olukholo ludilizwa ivangeli now njengoba umamele ivangeli kahle kahle kukunkinkishwa ukholo ukugalelwa ukholo ozawujika ukholwe kulo ludaba okanye ivangeli lena uyimameleyo now ngokwenza njalo ukuba uyakholwa then ukuyo lentaba kungenwa kanjalo kulentaba mhlambi ke ndiye kudala ndayiphatha iBhayibhile le 20 years kodwa zange ndive kuthethwa ngoluhlobo now benditheke kuma Roma chapter 1 verse 16 uthi uPaulos andinaxoni ngazo ivangeli ngoba zingamandla okusindisa na uyakwazi ukuya ecaweni iminyaka e 20 cha it kanti elishweni awuzange wayiva ivangeli na ngokolwimi leBhayibhile xa unjalo awusindiswanga ngoba into esindisa umuntu uThixo na una isalvation ngumsebenzi kaThixo ayinanto yawukwenza namntu now ivangeli sisixhobo uThixo asisebenzisayo ukusindisa abantu na xa iBhayibhile ke isithi akekho namnye ozayo engatsalwanga sisandla sikaThixo now ivangeli sisandla sikaThixo umphulaphuli sitsala wena njengoba nithetha nje uyatsalwa ivangeli njengoba nithetha nje ivangeli ikufudusela kuyo intaba iZion and wawukufika kule ndawo ndithetha ukuthi mina kuwe uphando luphelile ngoba uKristu lona ungumphulaphuli melanto zonke kutheni ndisitsho uPaulos uyabhala uthi zonke izinto zadalwa ngaye zidalelwa yena zidalwa kuye now xa ukuKristu awuswelanga nto ngoba uKristu lona ngumphumelanto zonke uKristu sesasixhobo uThixo wayedala ngaso kuGenesis chapter 1 verse 1 when the Bible says in the beginning God created the heavens and the earth the beginning there is not an event but the beginning is the one that is revealed in the book of Revelations when the Bible says he is the beginning and the end the alpha and the omega so in the beginning meaning that in Christ God created the heavens and the earth now Christ is the material that God used to create
I fundis I
now xa ukuKristu ukulandawo uThixo wayedala kuyo edala ngayo edalela yona amen and amen
amen and amen wow fundis siyabulela tata sibamba ngazo zombini ngendlela nje osicacisele ngayo indaba yevangeli nalentaba esisuke safika kuyo futhi wasohlulela indaba ikhona indaba of condemnation but le indaba sikuyo ayiyo condemnation futhi mfundisi siyabulela before ke ndibe ndiyakhulula I just want to give you wenze nje your closing remarks sibe siyakhulula mkhonzi kaThixo amen
Alright. No, into ending I teta and is a new kanguku. Kodwa into ending I teta kumpula puli. Sisange nanja kulonyaka ka 2026. Masiziqheliseni ukuyifunda iBhayibhile. Ngiyabona ubani oyifundayo iBhayibhile akangeze anhlonteke nakubani na ngoba ke yasinayibaleka into ethi noko nenhlonte ayinqabanga kodwa xa ungumuntu oexposed kuyo inyaniso awungeze umhlonteke so kumphulaphula ekhaya ukuba ke uthi uchaniwe leli lizwe I am praying ukuthi nje uThixo abe nendlela yokulandelelela akuse kwindawo ozokondliwa kuyo ungahlontwa kuyo unikwe ilifa lakho elinguKristu. Amen and amen. Ngoba ke xa kulentaba mfundisi nazi into infike laziba. Uko losizo ke wabhaqwa apha ehlexeza ngisena xesha ke ngokuba nza uya kulendawo. UYesu ke unento ayiphawulayo okanye ayithethayo pha. Ngoba ke ngokulindiwe bakuza ukondema. Now uKristu ke ngoku he was the embodiment of this Mount Zion. Now uKristu ke unento ayithethayo uthi neither do I condemn you. Go and sin no more. Go and sin no more and you shall not be condemned because I call conditional into kaThixo. Kodwa uthi izono zakho zixolelwe. Hamba ungabuyeni wone. Na uPaulose ke unento ayibhalayo ebalulekileyo. Uthi ke ngoku awake to righteousness and sin not. Now ndifuna ukuthi ke kumphulaphule ndiya understand une shortcomings zakho awukaphili ngehlobo uqonda babe kumele ba uphila ngalo kodwa I focus yakho bendithe asilwi nobumnyama I focus yakho mayingabikho kwezi zinto uzibonayo kodwa I focus yakho mayibe kuKristu then I focus yakho lena xa ikuKristu I am telling you izaw align iconnect yakho with your reality in Christ. Amen and amen.
Hayi mfundisi, amen and amen. Hayi mfundisi, I can safely say ukuthi hayi we can't wait to hear the second part yalo myalezo usinikeze wona. Thank you very much Mfundisi.
Amen.
For sharing this message with us. I can say uguti you are coming back again because there is more ndiyabona nangoku uthaba lixesha because uyafuna uthulula konke that which you have with you. Thank you very much Mfundisi ngexesha lakho. Sibulele nakumama ngothi akurelease on a Sunday afternoon to be a blessing to us as isikhululo and as well to be a blessing kubaphulaphuli. May the Lord continue to preserve you. Avula masanga ngaphezu kwala seyiwavulile already. Kanti ke ngoku sikhupha ke umfundisi umkhetho ngayo ingoma yakhe uAndile kaMajola ethi ngiyethembile leyo nto.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.